Download kupitia ikmziki.com.
Haiwaki imefuba kabisa, haiwaki imesimika nyota, haiwaki imefuba ninakasema sijua nikuimba, wana shaka kuniona naimba. Nakasema ngoja nikucheza, wana shaka kukuona unacheza. Sugua sugua kata sugua, shuka kwa chini sugua kata, huna ndo habari ya mjini sugua kata sugua, shuka kwa chini sugua kata, huna ndo habari ya mjini. Sika tena au sugua kata, shuka za chini chini, pata ndani mzuka huu nje unatoa ulimi, weka tena jiachie we nyuma, nipo makini robo dira kwenu, chezesha na ujiamini, cheza kata ipo shika usiachie, weka jaza kibidi usinipimie, shanogewa mimi shanogewa akaka mchezo katamu, sigeti bwana kucheza ainishi yamu aiishi ya akaka mchezo katamu, sigeti bwana kucheza ainishi yamu aiishi ya sigeti manto da sigeti singeli mando da singeli wawe tena twende singeli mando da singeli singeli mando da singeli wawe tena twende kidogo tuone ambukati unachezaje, twende kidogo tuone ambukati unawauaje, twende kidogo tuone ambukati unachezaje, twende kidogo tuone ambukati unawauaje. Au siwalisema haiwaki imesimika nyota, haiwaki imefuba kabisa, haiwaki imesimika nyota, haiwaki imefuba ninakasema sijua nikuimba, wana shanga kuniona naimba. Nakasema ngoja nikucheza, wana shanga kukuona unacheza. Sugua sugua kata sugua, shuka kwa chini sugua kata, huna ndo habari ya mjini sugua kata sugua, shuka kwa chini sugua kata, huna ndo habari ya mjini. Tulikuteza Twitch hapo Bosco guy teacher mse respect kaka tipa Sham kone tim kucha gawo mwesa kona pagawa gawo gabisa unanikushaga mama o mama o twende kidogo tuone hapo kati nachezaje, twende kidogo tuone hapo kati unawauaje, twende kidogo tuone hapo kati nachezaje, twende kidogo tuone hapo kati unawauaje. Twende malewa twende malewa mawasama yokote cheza yokote, twende kidogo malewa cheza malewa mawasama yokote cheza yokote, we masera we majita we masera we majita, kwa charge zimejaa bado, charge zimejaa bado, hizo charge zimejaa bado.
Download kupitia ikmziki.com.